Chifanyiso cha 15. Yesu achivurahwa. Mune washu Yesu hongo to tambudza fedzi. Mune washu Yesu ombelwa kha chipambano cha tanda. Misini yeneyo yova indowelo uita zora roho kha zwigevhenga. Mudzimu khotsi ori lufu lwa mune washu Yesu ndi chithavhelo cha zwivhi zwashu. Mune washu Yesu o tambudzelwa zwivhi zwanga na zwanu musi a tshifa. Arali ra bula vhukuma kuma uri ri vha ita zwivhi, ra furalela zwivhi zwashu, ro hangwelwa vhutshinyi hashu. No ita tshivhi, ni funa u hangwelwa vhutshinyi hanu? Tendani mune washu Yesu.